good. Jamaica too.
DJ Mo Music.
Too much, too much. Uyu Fabiano. What you say, Chinese? Prince Joel, sing you. Come a little to the code with your sack.
That is good,
that
a pen and win it. Good, that a pen and win it.
Would you get a pen and win it? Woman says, say mom. Woman says, woman says, say mama. Woman says, lelo ni mafopo mom. Ni mafopo. Shimika, shimika.
Mule katata katubi katiasu tumone.
Kulipe ni shivuk. Shekida na maru. Lelo tibula. Oi.
Kuni nikita pini kuni wenewa. Kuni nikita pini kuni wenewa.
Wanu cha imwe pele noni waka. Defo ya nkule feki saka. Defo ya njipwa epulesha. Jave na kumuka shuansha. Imwele loni za ukuta. Iwe mpelo loni junta. Zimo mfuba tile mwitobo. Apano mba kupaka ntovyo. Apano mba kupaka ntovyo. Mailo
tulipa fekazi.
Mailo
tulipa Hollywood.
Mailo
tulipa East Point.
Mailo
tulipa maela maela alali. Kula finu wafe pinky money.
Friday, Saturday, boy, impaka na pasani. Sile kankole.
Kuni nikita peni kuni weneo. Kuni nikita peni kuni weneo. Kuni nikita peni kuni weneo. Kuni nikita peni kuni weneo.
Man lo jasi try cook shit bo kanindi bad boy for it
Tangizo
exclusive to zabi music blog.co.